Mr. Love Mess.
Alex is on the beat.
Mahabuba kipenzi, roho yangu ni yeye. Kwako ni kipindi chake, nisikose ni yeye. Umeniroga kimapenzi, kwako bwege ni yeye. You're my future, my baby. Ah, eh. Uwaga najuliza, mbona hukuwepo zama. Niliumizwa, mapenzi yakakosa maana. Uwaga najuliza, mbona hukuwepo zama. Haki niliumizwa, mapenzi yakakosa maana. Eh. Mbona sasa life imekuwa best. Napikiwa na shiba kishenzi. Yani maisha bila stress. Mambo shwari loveness. Mbona sasa life imekuwa best. Napikiwa na shiba kishenzi. Yani maisha bila stress. Mambo shwari loveness. Sina ujanja. Sina ujanja. Sina ujanja. Mimi kwako nyanga nyanga. Sina ujanja. Sina ujanja. Sina ujanja. Sema chochote my love.
Productions.